Remember, you got the sales. I'm in music problems. Yeah.
Pitamu nenzeri na mavuto apa manje ya napyamu Mwonga sindi nenezo gulisa marepu Kuchesi nga madream watini gale patopu Pena ngukuganiza jikufa kwa mapu Paka na pushi nga zina ya nkala pa mapu Party still ni gari na big dream Oke ni wangati vene vani shita streamu Kwa YouTube channel USB na Twitter Nikalanga nisi sama viewers ya pita Vose ni murungu wa dweki na hopu Osa zicho sapo na iwe patopu Unga yambe business wase gula shopu Lit by litu paka wakula na chopa Ha! Young Joe Yeah, hati shane apo
Munga sendine nezo pala magamba Munga sendine nezo konela siwaya Munga sendine nezo choba materibani Ilu munga sendine nezo ilipo teka boi Sumina la kila chingaye Chingaye, chingaye Kala la kila chingaye Chingaye, chingaye Lelo nisema shanshaye
Young Joe, yo pick up to the DJs, yo DJ Dollar Bills, Wasayopa, yo Blow Leech, na Young Zepu Nyausi, Mr. Martin, na Bro Beto, I say you, my baby Dreza, in the hills, Nyausi, Mr. Martin, na Wan Joffrey, ha, yo Wilson Wheeler, managers, MGD, Kapasa, Prince K, na Vachari, they say, One Piams, not to forget my father for me, One John Wheeler. Langton, the fruit of Chadewa, I say you. The Alice, the Precious, and our Suzanne. Yo, Mr. Robert Panda, hello, I say you. Na Mavman, the Don. Axon Wheeler, Nyawuzi. Na Maxon. Ha, I say you. One Joe, Waike. It's a boy. Young Joe.